Danga danga we so fit. 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 Danga danga tu feo. Danga danga tu feo. Danga danga tu feo. Danga danga tu feo. Danga danga we so fit. 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 Danga danga tu feo. Danga danga feo. Danga danga feo. Danga danga.
Michael Ziki.
Watu tuna masters. Watu tuna masters. Yete. Watu tuna masters. Watu tuna masters. Yete.
Peleka uko masters. Peleka uko masters. Yakwe. Peleka uko masters. Peleka uko masters.
Pesa kidogo. Nato andogo. Mapenda bombeo, lazima ulewe. Bada mdogo we, harafuze na shi mwenyewe. Badirisha mabwana, na vyoranga na yuma.
Misikali zambi, unataka wafanye ni. Hakuna kazi lahi, mwaje adange jaman. Misikali zambi, unataka wafanye ni. Hakuna kazi lahi.
Watu tuna masters, watu tuna masters, yetwe.
Peleka uko masters, peleka uko masters, yakwe. Peleka uko masters, peleka uko masters.
Uyo anadanga, uyo
mwacha dange.
Uyo
anadanga,
uyo danga danga show.
We kabila gani, makonde ya mangoni. Vile unanyonga mwezako hoi tabani.
Wamasaki wanakata, nakata kata. Waira natemeko pokati wote wanakata. Wairaki wanakata, nakata kata. Watanga sukuma masai wote wanakata.
Kata mama, kata tena. Ulivyo nona unanichanganya. Kata mama, kata tena. Ulivyo nona unanichanganya.
Watu tuna masters, watu tuna masters, yetwe. Watu tuna masters, watu tuna masters, yetwe.
Peleka uko masters, peleka uko masters, yakwe. Peleka uko masters, peleka uko masters.
Uyo anadanga, uyo
mwacha dange.
Uyo
anadanga,
uyo danga danga show.
This is your boy Kalueno, Kusilino Matare.